ataganyize bwobongo nanti agenze oyo goba dobi tayatadeo eggulo limu yasinkanye oyo omubiroto bye gwabaddali